Yesu yebazibwa abooluganda.
Praise Jesus, brethren.
Musiibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu?
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Oba mwasuze mutya?
And how did you spend the night?
Tugambe mwasiibye, mwasuze.
Did you say how have you been or how did you spend the night?
Wangi. Byonna byonna. Ali kitiibwa kya Mukama.
For the glory is of God.
Twebaza Katonda.
We thank God.
Olw'akaseera neera kaaki atwongedde.
For the moment still is added us.
Okwenyumirizaamu
we always delight in it and rejoice in it.
Singa tubeera dda tukakoleddemu ebyo byatusuubiramu okukola.
If we really do in it what he expects us to do.
Omanyi Katonda alituvunaana bye twalina okukola nga twabikola.
You know God will accuse us what we were meant to do and we never did it.
Ate n'okutuvunaana bye twakola ebitasaanidde.
Even what we did what wasn't rightful.
Yes, he was with me.
Praise Jesus so much.
Kale tumwebaza buli watulungamya.
And we thank him anytime he guides us.
Ne tukola ekyekigwanidde mu biro byennyini ebyo.
And we do what is rightful in its right season.
Byakisuubiramu.
That he expects it.
Yalabikako mu Isirayiri.
He appeared in Israel.
N'abagamba nti tebamanya biro byakukyalirwa kwabwe.
And he told them they never realized seasons of their visitation.
Ennyumba yaabwe n'agibalikiranga kifuluku.
And he left their house desolate.
Ebiseera bingi.
Now many times.
Nga tulwawo okuzuula ki ekigenda mu maaso.
And we take long to discover what is moving on.
Katonda kikyabeera ali.
What God is up to.
Naye bwe tubanga leero tusobodde okukizuula.
But if today we've been able to discover it.
Nga tutegeera ebiro bino bwe tulimu.
And the seasons we are in.
Ate nno kya mukisa gwa maanyi.
Now that we are so highly blessed.
Kubanga nawe yatugambira tutegeera ebiro by'enkuba egenda okutonya n'etegeera tonya.
Get realize seasons of the rain for going to fall.
Tunulayo ku gulu ne tugamba eh.
And we look in the skies.
Tugamba ebirenga bigiragira.
And we say the way the clouds are got in cold. It's going to be raining.
Tibutukere ntula borufu.
That when we woke up to see mist.
Etugambo ah sana leo kugenda kwa.
And he said it's going to be sunshine.
Na buze chibuja.
And he asked the question.
Tukura abana bibo bulimba nga bayinzo bungi.
If the false prophets being many, what do we see in that?
Sebiro ebyo bitegeeza.
What do those seasons mean?
Kubanga yatugamba bali banatera okudda.
For he told us as we'll be about to come back.
Bannabbi ab'obulimba balijja ne bakristo ab'obulimba.
The false Christ and the false prophets will be coming.
Naye tujje tuwulira nti gundi alina Yesu we ne gundi alina Yesu.
Hearing people having their own personalized Christ.
Era ng'abamu balina ba Yesu b'omu busenge.
And others have the Christ they possess within their rooms.
Kozi n'amadiini ag'enjawulo buli omu ne Yesu.
Even different religions each one with their Jesus.
Kubanga sisuubira nti Yesu w'abakatuliki y'omu ne w'abaprotestanti.
I don't expect the Jesus of the Catholics the same with the Protestants.
Baawukanamu ba Yesu wa.
There's Jesus.
Olw'ebiragiro eby'enjawulo n'ensinza ez'enjawulo.
Different commands and the different worship.
Kale nno abasabiriza era Yesu naye mulala.
Even the Adventists that Jesus is another.
Kati nno owaba yakuwa naye mulala.
The one of the Jehovah is another.
Ebyo ebiro byali byatutandikako dda naye nga tusobola bitunuulira ne tubiraba.
The seasons had already begun but we could not look and see them.
Kaakati ba Yesu bagenze bawerawera amabanjiko.
Now Jesus have moved in grace in the people.
Ate bwe tuzze mu bulokole bwe.
And when we come in the salvation.
Era nga bwe bwasooka okubaawo.
Just as it first happened.
Era bwe twayagala okuva ku musingi gw'ensi.
When it wanted to get from the foundations of the earth.
Bwe tuzze nga tudda obuggya.
As we come getting renewed.
Era Satani azeera atulwanisa neera.
Still the devil has been fighting us.
Era wesiŋŋana nga abalokole bangi buli omu ne Yesu.
And you find one born again each with their Jesus.
Yesu we wagundi ye wa miracles.
The Jesus of the others is of miracle.
Oli awonya nnyo omulala tawonya.
The one of the other heals another doesn't heal.
So olugendo ne lubeera bwe luti. Olugendo ne lubeera bwe luti.
And the journey gets to be like that.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye tutegeere ebiro bino.
But let's understand these seasons.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Bwe tunaabitegeera.
When we get to realize them.
Tujasobola okutuukiriza Ebulaniya esura ey'15.
We shall be able to fulfill Hebrews 10:25 down.
Kubanga agamba temulekangayo kukuŋŋaana.
Says not forsake the fellowship.
Naddala nga mulaba ebiro biri nga bikola.
Most as you see those days glowing close.
Naye butukungana.
But when we fellowship,
gamba kolisi kisoa 14.
Like 1 Corinthians 14.
Agamba nti tulina okweyongera mu kigambo eky'amagezi n'okutegeera.
We must move in the word of understanding and wisdom.
Ne mu kubikulirwa.
And in revelation.
Mu kwolesebwa kwonna.
In all vision.
Kutuuka nga tukuza okutuuka ku kigera.
Until we've reached the measure.
So ebiro ebyo singa ekkanisa yali ebitunuddemu.
Now those seasons if church had considered them.
Singa kati. Tuli mukungaana buli kiseera nga tunoonya kigambo ky'amagezi n'okutegeera.
Right now we would have gathered seeking for the word of wisdom and understanding.
Tunoonya kubikulirwa kugenda mu maaso.
revelations to go on ahead.
Because
the seasons have not been realized to the many. For the seasons are not for seeking miracles.
They
are seasons of seeking wisdom and understanding.
Yes,
praise Jesus.
And
then miracles will be put to the children.
Because
between the sins of the Lord is coming as they come draw close,
and
false prophets have come and there are many. Because soon there will be two forms and there are two forms of miracles. The false prophets and the many miracles. And even Christ said miracles are put to the children. Those with wisdom and understanding will be the one to realize the miracles of the God and the one of the devil. But those who just seek miracles, they cannot with neither understanding be able to separate the right foot from the wrong one. But as God is living in his
word
and his Holy Spirit, just has given us life in the
full.
We shall stand every time
to
move on several seasons
unto
all who love him,
and
they have the sign of seeking him, and they seek him in his book, in the name of the Lord Jesus.
We
want to give him the glory and the honor as we stand on our feet and we knock and we release ourselves, that will move on to open for us, and we enter in the holy place,
we
pass through the living way put for us, and
you
will send angels serve with us,
led
by the chief messenger, the Holy Spirit. Let's pray.
Heavenly
Father,
we
glory and the honor. Thank you for the good moment you've added us. For you know you're not sluggish at bringing the end. That's written in 2 Peter chapter 3, verse 8 to 10. That our Lord
is
not sluggish at bringing the end, just as other things, but
he's
been patiently waiting for us,
that
none of us get destroyed. Our Father Almighty, thank you for accepting the prayer of the Lord Jesus, which he prays in Romans 8,
and
on your right hand,
and
he assists for us as your witness,
and we
thank the praying of the Holy Spirit, which he assists in Romans
8,
verse 26, and
he
assists as your will is, and
they
are praying this time for us. Not that the end is delayed, but
you've
given us a moment of line on,
for
you gave us a ministry of reconciling people with you.
And
we ourselves, King of Kings,
must
reconcile with
you.
Like in 2 Corinthians chapter 5, and you are in Christ, and you reconcile with the world, and you don't count of sin.
So
you gave us a ministry
of
reconciling people with you. Now Almighty God,
we
will reconcile with you today.
You
are our Father in heaven alone. As the Lord Jesus explained us, in Matthew 23:9,
you
don't have any Father on earth, for your Father is one in heaven. Father, you are the Father of all spirits. Like you told us, when you
mentioned
Ezekiel, chapter
18,
verse 13, all souls are yours.
The
soul which says, is what we
do.
We thank you, our Father, and we introduce ourselves, for you have given us life,
we rebuke
that to birth us, for you spoke in Hebrews by your Holy Spirit, chapter 12, verses 9,
Father
of all spirits, when you rebuke us,
we shall
be kept for eternal life, glorify you, our Father, for the good moment
you
have. ebife
makyagaleero
to us this morning
naye erigwe lwe lunaku lwerumu
ssebo
tukugulumiza ssebo kabaka bakabaka tukwebaza olw'akaseera akalungi k'otuwadde kubanga gwe kitaffe naffe tukkiriza okuyita mukuba eddamu mukama waffe yesu yatuteerawo erimbe bulani yesule ey'ekkumi tusobole okujja mu kifo kye ekitukuvu nga twogera gy'oli kubanga omwe mutukuvu ayogera ng'asinzira mu Yobu 23 singa mbadde mumanyi yennandi musisinkanye era nga mumanyi ekifo ky'entebe ye nandijjuza ebigambo eby'ensonga ne ndyoka mbimutwalira ne nninda okulaba kiyandeyirize sobo newaayira okitaffe omuyize ebintu byonna tuli wano nga tweyanjula tuli wano nga tukonkona sebo nga tukusaba okkirize ekigambo kyo mukama waffe yesu asigale ng'ali mu ffe nga bwe yatugamba mu Yokaana esula 15 olunyo lw'omusanvu nti bwe tubeera mu ye n'ebigambo bye nga biri mu ffe tusabe kyonna kye twetaaga kinaatuweebwa sebo nga tukuzibya emimwa gyaffe wawula nga tuyimusa amaloboozi gaffe gy'oli okutegeeza n'okweyanjula leero nti neera tuzza okukuŋŋaana si ku lwaffe naye ku lulwo yesu kubanga wagamba babiri basatu banakuŋŋaananga ku lulwo onaba w'oli era wagamba Matayo 18:19 babiri basatu tebanakkaanyangako kitaffe waakukikola tukwebaza ayo omwoyo omutukuvu kubanga naawe okkiriza okweyongera okubeera mu ffe okutukulemberamu ng'ezadde lya Katonda nga bwe kyawandiikibwa obaluumi esula 8:14 abakulemberamu omwoyo wa Katonda eryo ly'ezadde lya Katonda twongera okukwaniriza buli kinnoomu ng'ayimusa eddoboozi lye okutegeeza nti weetuli era mukama si ku lwaffe ffekka bannaffe bangi abakuŋŋaanye mu nsi yonna ku lulwo ayi yesu ku lw'omwoyo omutukuvu leka okkiriza abeere mu masekati gaabwe nga bwe watusabira mukama waffe yesu mu Yokaana n'otugamba sisabiddemu mwekka wabula ne bali abagenda okujja era watugamba nga temulowooza byammwe mwekka naye n'ebyabalala sebo nga bwe tweyanjudde gy'oli era twanjula ne baganda baffe bonna mu nsi yonna bakulemberwamu omwoyo wa Katonda nga tubanjula gy'oli mukama oyongere okubeera nabo oyongere okubasomesa oyongere okubabikulira okubawanguza tusobole okutuuka nabo mu bwakabaka bw'omu ggulu tukugulumiza era tukwebaza kitaffe tukwebaza kigambo kya Katonda mukama waffe yesu tukwebaza omwoyo omutukuvu olw'okukkiriza okwongera okubeera mu ffe tusaba omwoyo w'amagezi okuva mu ggwe omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya omwoyo w'okutya mukama omwoyo wa mukama tukusaba weyongere okujja mu ffe n'eri bonna abakuŋŋaanye olwa mukama waffe yesu kale tulyoke twogere ekigambo ekikukuzibwa emirundi musanvu okuyita mu y'omusanvu obujjuvu bw'omwoyo omutukuvu nga bwe kyawandiikibwa mu kubikulwa essula esooka olunyo lw'okuna ng'agamba nti ebivudde eri oyo eyaliwo aliwo era agenda okujja era ebivudde eri emiyo musanvu gya Katonda sebo mu kaseera ke kamu nga tukusaba egira bamalayika abakozi awamu naffe nga bwe kyawandiikibwa mu kubikulwa 22 olw'omusanvu olw'omunaana gabulyeri ng'agamba fe tuli bakozi wamu n'abo abakwata ekigambo kya Katonda era wayogera sebo omwoyo omutukuvu ebulaniya essula esooka omule 13 paka 14 n'ogamba nti bamalayika gyemiyo gitumibwa nga gigenda okuweereza abagenda osikira obulokozi sebo tusabe gira bamalayika bali omusanvu abaduumizi bagye baduumire mu kkanisa yonna mu nsi yonna nga mukubikulirwa essula y'omunaana n'olusooka n'olwokubiri tusabe gira bamalayika abaduumizi okujja baduumire misoni z'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda wonna wonna mu nsi eri abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaanidde olw'ekigambo kya Katonda naye mukama waffe yesu tusabe gira bamalayika abaduumizi era mu kaseera ke kamu nga bwe kyawandiikibwa mu Bakolinso ekyokubiri essula y'ekkumi olunyo lw'okuna nti tetwana mubiri na musaayi ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi naye by'amaanyi n'okumenya ebiko sebo kabakabakabaka nga fenna tuyimusa amaloboozi gaffe okwongera okusaba ebyokulwanyisa byaffe kubanga bamalayika mu kubikulwa essula 15 balina ebyokulwanyisa byaffe bamalayika musa
musanvu abakute byo musanvu ebimo obusungu bwa Katonda tusale jeri omukama lisimbule ligende liwani yabana bakatowera era mukama nawo mukakano nga tukanyiza buli omu ngaayi musoddoboozi bye ayi kabakabakabaka nga bwe kyawandikibwa tetunasibanga ku nsi nemugulu nga kisibibwa tetunasimululanga nga nemugulu kisimululwa mukama ekyo kibadde kufe obadde olindiriza eddoboozi lyaffe olwaleero eriri mu kigambo kyo okumera malayika bo okulituukiriza nga mu zabuli 13 olunya lw19 paka 22 bamalayika batuukiriza ekigambo kyo nga bawulira eddoboozi ly'ekigambo kyo nga bakola okwagalako mukama tusindika gyera bamalayika okusooka abalwanyi b'entalo abasagguzi abapefesi bayite musebe katonda affe omwesigwa nga mu zakariya esula esooka olunyiiri olwesebe katonda affe olw'18 ne19 waliwo amayembe emyoyo emibi bamalayika abaagwa abadde balemesa ekigambo kya katonda enjiri y'obwakabaka bwa katonda okugenda mu maaso naye mukama wasindika abaweesi bana okusaggula n'okufefeta emizimu egyo n'amayembe gonna agabadde galemesa abaana ba katonda okuyimira mu kigambo okutambula n'amaanyi ag'ekigambo kya katonda okuweereza ne bamalayika ba katonda sebakabakabakabaka nga tuyingidde mu ssaala ey'olutalo ku lwaffe ne ku lw'abaganda baffe abali mu nsi yonna ekkanisa yo abakuyaayaanira abakwetaaga abagamba mukama twaludde nga tukuliize tusindika gyera bamalayika abasagguzi abapefesi okuyita mu bwengula okuwanagana b'amasaza bayibuli egamba tetuwanaga mubina musaayi naye n'abamasaza namubefesi 6 olunya lw'10 paka 13 sebo mukama naffe tulina bamalayika emyoyo egitumibwa okutuweereza tetuva tusindika egyera bamalayika ab'entalo okuli malayika mayiko ayimirawo abaana b'abantu ennaku ez'oluvannyuma nga mu danyeri esula ey'12 ti mayiko omulangiro wamwe alibayimirirawo mu nnaku ez'oluvannyuma era sabo mukama tukwebaza kubanga olwaleero okutumegera mayiko okuyitamu mu bwengula okulwanisa abo mayiko yitamu ng'okufuula abawanguzi n'okukirawo kubanga bayibuli egambye balumya esula y'omunaana tikwiso bw'abeera kusaidi yaffe omulabe waffe yaani naye n'olwekyo tuli bawanguzi n'okukirawo mulindi erya yesu omwana wa katonda omulamu bayibuli neegamba mukubikirwa esula y'omukaaga olyolusooka n'olw'okubiri mayiko ng'akutta emitego n'agenda ng'awangula kyetuva tumutuma agenda atega emizimu atizikiza amalogo gonna mu bwengula bwonna wansi mu biwonvu obutanda munda mu nsoziri wonna 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 otume mayiko sindika ejeryo kubanga likuliize okukolamu nalyo likuliize odumire ngaalwa ayambadde ebyokwesa bya katonda tume ejeryo otumireko malayika abadoni ow'enjegere okusaggula okukwata n'okusiba emizimu mulinnya erya yesu bayibuli egamba tetusobola kuyingira mu nnyumba ey'owamaanyi netwonoona emirimu gye okugjako nga tusoose netumukwata netusiba kyekiva kyawandiikibwa tulina okusaanyawo emirimu gy'omubi sitaani kubanga omwana wa katonda yalabisibwa okusaanyawo emirimu gy'omubi sitaani laba yakufuula omubaka ku lulwe yakufuula omubaka ku lulwe naawe nga bwoli omubaka wa kristo watumiwa okusaanya emirimu gy'omubi sitaani gyakoze mu baana ba katonda ku nsi ng'aboonoona ng'abayigganya gyakoze mu bantu ba katonda naye olwaleero tumegere bamalayika erikwata emizimu amaanyi g'ekizikiza agakozesa mu kuloga agali mu bwengula agali mu biwonvu tumeje eryo liitemu okusaggula liitemu okufefeta tuma malayika w'enjegere ali mu kubikirwa esula y'20 mutume agenda asiba emizimu ekiri mu bbanga bamalayika abaagwa abali ku mikwe gy'abanabbi b'obulimba abatuma ab'obulimba mu madiini ag'obulimba mu nzikiriza z'obulimba mu nsamize mu biwonvu mu biko wonna wonna tumaye ekyo eryo lisaggule lifefete limaanyi g'ekizikiza malayika akatonda tukutuma twala enjegere osibe nga mu kubikulirwa esula y'omwenda onyola 11 tukutuma n'enjegere siba emizimu siba amaanyi g'ekizikiza wonna egabadde kwakula ku mitwe gy'abantu kwakula mu biwonvu mu masabo mu buloko bonna banabi b'obulimba abatuma b'obulimba tukutuma genda okwate emizimu n'amaanyi g'ekizikiza n'eddogo lyonna dayimoni zonna ezibadde ziragula mu mitwe gy'abanabi b'obulimba nabi b'abantu be 16 onyola 16 paka 2 waliwo omuwala eyaliko dayimoni eziragula ezo zibadde mu makanisa tutumayo malayika amadoni n'enjegere okusiba emizimu mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu tumira ddala ekyeryo kulwabaana ba katonda munsi yonna tosa mumwago tosirika paka nga bawangudde mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu tumejera bamaleka b'omuliro okwokya amaanyi g'ekizikiza bayibuli yayogera ku maleka b'omuliro mukubikulirwa kubikulesulo ekumi nenya omulo kumi n'omunaana eriyo maleka w'omuliro eyasanyuka ennyo nga mukama ayokyeza amarogo obusamize na buli kyonna ekitasaala ekiro kya bwakatonda laba malayika oyo omutuma atoole omuliro mu kyoto kya mukama ekya zaabu ng'ezeekeri esula yekkome agende ng'ayokya buli maanyi gakizikiza na buli ddogo nga we yayokya sodomu ne gomora leka olwaleero ayite buli awali eddogo alyokye buli awali amaanyi g'ekizikiza buli awali obusamize buli awali endwadde agyokye mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu tuma malayika oyo omukozi amu naawe abadde akuyinze mu lyensi oyatule ekigambo kya katonda yatuukirize kekaseera otubegera bamalayika ab'omuliro okwokya amaanyi g'ekizikiza okwokya amaanyi g'ekizikiza okwokya amarogo okwokya obusamize okwokya endwadde zonna ezibale zaalumba abaana ba katonda mu nsi yonna kale abaana ba katonda badizibwe essanyu ery'obulokozi mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu era tumirako malayika w'obugabirizi tumirako malayika w'obugabirizi ali mu kubikulwa essula y'omukaaga olunyi olw'okutaano paka olw'omukaaga ayambe abaana ba katonda bafune bye beetaaga mu bulamu bwe ne mu kuweereza katonda abapimire buli omu nga bwe yeetaaga era baweebwe buli omu nga bwe yeetaaga kituukirire ekirimbuka y'abatume essula ey'okuna nti buli omu naawe obwanga obwetaavu bwe bwalinga era ne watabaawo n'omu eyeetaaganga tuma malayika w'obugabirizi okusooka eri obulamu bwo eri famire yo n'eri abaana ba katonda mu nsi yonna atoole obugabirizi agabiire ekkanisa asagule ebyaffe byonna gye biri abigeyo abituleetere mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu nga bakulembeddwamu omwoyo wa katonda era neera tumirako malayika gabudyeri aleeta okubikulirwa eri abaana ba katonda aleeta okwolesebwa eri abaana ba katonda mu kigambo kya katonda beyongere okutegeerera ddala amazima gabafuura ab'eddembe kubanga mukama waffe agamba bwe munaamanya amazima n'amazima gana abafuura ab'eddembe kyova olaba atuma malayika gabudyeri nga mu daniyeri essula ey'ekkome bw'agamba nti zijja okugeziwaza mu byawandiikibwa ebitukuvu n'alyoka ajja mu kwolesebwa kw'abantu n'alyoka ajja mu birooto byabwe n'alyoka ajja mu buliwo n'abayigiriza ebyawandiikibwa n'akulembeddwa mu mwoyo w'okutegeera leka omutume malayika gabudyeri agende ali abaana ba katonda okusooka eriggwe ebifamire yo n'eri ab'oluganda bonna mu nsi yonna abongereko okubikulirwa okw'ekigambo kya katonda kale bafuuke ab'eddembe mu kumanya batumire malayika w'okumanya ayongere okwawula eby'omuwendo ku bitali bya muwendo eri obulamu bwabwe ne malayika w'omusanvu asiringa abaana ba katonda n'essiiru ey'omwoyo omutukuvu oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo kya katonda balabike nga mu maaso ga mukama naye babule mu maaso ga sitaani bwabanoonya tusabe byonna nga tukkiriza omulokozi omukozi ekigambo kya katonda okutuukiriza byonna mu linnya erya mukama waffe yesu
amen.
Yes, praise
Jesus so much. You can sit down. Feel the peace.
When we
are together with the household of God,
whom
the Spirit of God sits in them.
Yes,
praise Jesus.
Read
for us, your brethren. Wish them the best.
Which
come from God the Father and from the Son and from the seven spirits of God. In the name of the Lord Jesus.
Yes, praise
Jesus so much.
The
seasons we are in.
Biro byakutuyigiriza ennyo okusaba mu kigambo era nga tukola ne
bamalayika
nga bwe tusoma bulijjo ku bibinja byabamalayika omusanvu naye twebaza katonda atuwaddeko lite zonna ez'okuweereza kubakankano tuli mu kwambala
ebyokulwanisa bya Katonda,
okweteekateeka
kw'enjiri
y'emirembe
wansi mu bigere
ebyo,
enjiri ng'etegekeddwa bulungi
Yesu
yeebazibwe
ate
okwesiba amazima mu
kiwatu,
okusooka okumanya amazima nga ye Kristo
yeyajja
mu muzingo gw'ekitabo
ogwamuwandiikibwako,
oyo nno bw'ogenda mu maaso n'okubikulirwa buli kigambo
mu kigambo
n'okakasa ng'osibye amazima ago bulungi nnyo mu kiwato kyo era ng'omaze okukwata
ekifuna
eky'obutuukirivu eky'omu
kifuna
kubanga kiva mu kukkiriza nga bwe twawulira mu Baruumi ensula
y'ekkumi
nti omuntu akkiriza n'omutima gw'okuweebwa
obutuukirivu
Yesu yeebazibwe n'omutima ogwo tumanye oguli mu kifuba
kyaffe
Yesu yeebazibwe
era
nga atwawulira nti okukkiriza kuva mu kuwulira
n'okuwulira
ekigambo kya
Katonda
nga Baruumi 10:17 Yesu yeebazibwe
so
bwe tweyongera okuwulira ekigambo kya
Katonda
ne tukikola
ne
tutaddeko ebikolwa
eby'obutuukirivu
ebyogerwako mu Yakobo essula ey'okubiri tunyweza eky'omukifuba ekyaki
eky'obutuukirivu
era nitukwate engabo yaffe
ey'okukkiriza
tumanye ng'okkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo
naye
engabo egamba
kibeera
kiragiro ku
kiragiro
olunyiriri ku
lunyiriri
tuwanuka n'awali
Katonda
eyo nayo engabo gye tusobola
okukozesa
nga bwe twawulira mu Isaaya
28
olw'omwenda pa 17 kale awo tukwata ekirala ky'ekigambo
eky'obwogi
obubiri
endagaano
empya
n'enkadde
nga yonna tugitegeera bulungi
sapewo
y'obulokozi omwoyo
omutukuvu
eyakambikwa abatume essula
ey'okubiri
eyakanga ennimi z'omuliro ku mitwe gy'abatume
olwonno
ne tubeera naye nga
atukulembeddemu
ambya mu magezi n'omukutegeera
in wisdom and understanding,
mu kuteesa ne mu maanyi,
in the counsel and in the power,
mu kumanya ne mu kutya Mukama,
in the knowledge and in the fear of God,
awo ne tubeera nga tuli baduumizi,
and there we get to be commanders,
abatuukiridde,
who are perfected,
nga bwe twawulira mu Efeso 6:10,
heard in Ephesians 6:10,
mpaka
10:13,
okwambala nga abalwanyi,
to clothe like those who are warriors,
katuwa kusobola okukolagana ne bamalayika,
here we can work with the angels,
kubanga tuli mu ofisi, ey'omwoyo mutukuvu okuduumira olutalo lwonna,
in the office of the Holy Spirit to command every army,
oba okusaba okuweebwa,
ask to be given
nga bwe twawulira kye tunaasiba ku nsi ne muggulu
kisibibwa
bwe tusiba ku nsi ne muggulu kisibibwa
bwe
tusumulula
when we lose
guru basumulura
even in heaven so that
they come off he say yo kubanga commanding
they put us in that office that we can command
na yati nga tulina okubanga tumaze okuteeka ko ebyokulwanisa bigoge
we must have put already armor we spoken of
yes we have
praise Jesus
so kitegeza bangi ku bantu kubana ba Katonda
means many of the children of God
kuba kwaba abandi badda bana
ba Katonda those meant to be children of God
matiba manyanga na position ya
and they have never known of their position
yes we have
praise Jesus
so we tuba tusome injili zino ze tusoma
when we study mitendera the gospels we study in different
programs ina inga tusoma bingi bana ekirwa
tuli
mu kuteekateeka obeera omulwanyi atukirira
we are preparing you get to be a perfected warrior
atenga oli commander
and you are a commander
yes
praise Jesus
oyimirire oyina okuyimirira oduumire ate ng'oli muduumiza ajjudde
amagezi
omanyi teri muduumiza abeeraawo nga
kataalata
era tosobola dduumira amagye ng'oli awo balondamu abajjudde amagezi
n'okutegeera
jjukira buli lw'oyimirira mu
gw'obuduumizi oba
omaze okukwatagana ne bamalayika bali abaduumizi abakutte amakondeere
kubanga
nabo baduumizi
for they too are commanders
kati balinze gw'oduumire nabo baduumire
ekintu kikolebwa
tujja kikomekereza nga tumalayo ebinja
bamalayika
okitegeere lwaki obadde olina osoma
ebinjaebi
naye olwaleero
ngaako
makya ga bulijjo bwe gabadde
tubadde
tusoma ku biweebwayo
ebimu ebyekkumi
yesu
yeebazibwe
twatuuka ne twebuuza
ekibuuzo
ddala okusiiba kiweebwayo eri
mukama
Yes,
praise Jesus.
And
we came to see four types of fasting. We first saw the fasting of the devils, of harshly treating the bodies.
Yes,
praise Jesus. And giving it as a sacrifice to the devils. And
they
can give you that you are yearning for. It can be a good or an evil thing, they don't mind. As long as you're in the fasting of the devils.
And
we see the fasting God commanded. And the reading in Isaiah. Isaiah 58.
Yes,
praise Jesus. And right now in that passage, God said,
He's
never commanded us to torment our own lives.
Yes,
praise Jesus.
He
told us, feed the hungry, clothe the naked. And that's the first thing we had
of it.
Pointing fingers, you fast sin and give up on it.
Yes,
praise Jesus.
Then
we want to go on the third fasting. The fasting led by the Holy Spirit. It's what we've gone in. The question is it still an offering to God or not? The fasting led by the Holy Spirit. Is it an offering to God or not? What
you're
going to study is going to explain that. If God helps us,
and we use
this time, finish it. Next Sunday, we see the fasting of free will.
Yes,
praise Jesus. But in all, as we go see the fasting led by the Holy Spirit, the Bible speaks of fasting like this. It speaks of the offerings and says this. In Psalms 51. Let's see from verse 16.
Zaburi sura ya 5 moyo mwenyewe 16.
Psalms 51 verse 16.
Kubanga tosanyukira sadaka na kuwadde. Ebiwebwayo ebyokebwa tebikuomera. Sadaka za Katonda yememe menyese. Omutima ogumenyese ero guboneredde ai Katonda tokugayenga.
Yes,
praise Jesus.
Mukama wafe.
Our Lord.
Tasanyukira sadaka
kandi muwadde. Light and sacrifice would have given him.
Ebiwebwayo ebyokebwa.
A burnt offering.
Nabyo tabisanyukira.
Is not pleasure in them.
Sadaka ya Katonda.
The sacrifice of God.
Yememe menyese.
Is a broken heart.
Omutima oguboneredde.
A contrite heart.
Yes,
praise Jesus.
Naye botwali kulaba okusiba kuli Katonda kuyalabye.
When we saw the fasting God commanded.
Kwanimu okusiba ekibi n'okireka.
It involved fasting sin and give up on eat, to help and things like those. All those who are taking us again in contract,
to
be able to give up a sacrifice God is pleased of.
Yes,
praise Jesus. And right, he says, if we fast and we claim it's a sacrifice we've given him, he himself doesn't and has never liked it. As we see the fasting led by the Holy Spirit, the fasting you enter in and you don't feel hungry at all until you get out of it, and you begin to experience hunger.
We've
spent a year
with
40 days day and night, you have to be in without feeling hungry. It's a sign proving the Spirit took you in the fasting. The second thing on that fasting, you're going to attack the devil in his territories. This time is not him attacking you, but you have gone to attack him. You must have gotten well equipped with all the weapons.
Yes,
praise Jesus. But in that, as we begin to see all that, in Psalm 69 verse 10, there's someone speaking like this.
Zaburi esula yankaga muenda onyele tulikulwa kumi.
Psalm 69 verse 10.
When nakaba amaziga, ememe yangene sibe njala, echo chenavuna mia. When nayambale bibukutu, nemba fukira enyombo. When nakaba amaziga, ememe yangene sibe njala, echo chenavuna mia. When nayambale bibukutu, nemba fukira enyombo. Abatula muliango banjogerako.
Yes,
praise Jesus. Yeah. You have English version there?
What's your name, Rishongo?
Read English version.
Oh, I'm what? I'm what?
She's so good.
Psalms chapter 69, verse 10.
Zaburi kaga muenda urinyirwa kumi.
When I wept and churned my soul with fasting, that was to my reproach.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Agamanti, when akawa,
he says, when I wept,
nemboneleza omoyo gwange,
and I punished my spirit
no kusiba
with fasting.
He himself
punished it himself, not God.
That
is called free will. We are about to see it ahead.
In
the first thing you enter in, and it's you deciding it to put yourself in it. You may have sins perhaps.
But
don't call it a sacrifice to give God and he gives you money.
It's
you punish yourself for your sins.
Maybe
you punish yourself for the sake of others.
But
I don't know whether Jesus.
Yes,
praise Jesus. But those that I, they say they punish themselves for the sake of others.
Okay,
maybe you can help Jesus carry those burdens. For one day he says, let each carry another's cloth.
But
he said we carry each other's burdens. If you want to become of Christ, you can't. You can't reach his measure of getting God right. But we go to see free will first. But when you go, don't claim God told you that. And don't say that the Spirit led you in that. We
want
to see the one that the Spirit leads.
Yes, we have a
spirit. Praise Jesus. Many people say, the Spirit told me fast 4 days. Some things you must not you telling them yourself.
Now,
when the Spirit tells you, let's go, what does that mean? Many people fast this fast as they seek the Holy Spirit. And they falsely accuse that Jesus
went to
fast 40 days day and night. And he went to seek for power. And that he had gone to seek for the Spirit. But the Bible says that the Holy Spirit is the one who took him in the desert. He did go to seek him there.
But
the Spirit has come on you. He must give you power. It means you are not going to seek power. The Holy Spirit himself explains. One reason took Jesus within the desert.
We
want to hear scriptures and do them. And it's not just words. Let's read Matthew 4.
Matayo esula yakuna ulinyolusoka.
Matthew 4 from verse 1.
Awo Yesu natwalibwa omoyo mudungu okukemebwa sitani.
Yesu nakolachi.
Jesus was taken by the Spirit
mudungu
in the desert.
Yukira mu Matayo esula yokusatu.
Remember Matthew 3.
Olunyiri olwekumeneta mpaka
15. 15 to 17.
Yesu yali akabatizibwa omoyo
mudungu najja kuchi. Had been baptized and the Spirit came upon him.
In
Matthew
3,
you read that. Matthew 3, 15
and 17.
After I was baptized, heavens opened and the Holy Spirit came upon him. Immediately after baptism,
in
the chapter 4, that the Spirit took him in the desert, and the reason is to be tempted by the devil. Now, this involved attacking the devil. Have you ever
asked?
How many have you ever fasted 40 days? Day and night? What were you intending in that fast? Get a microphone. Move it around. Let them tell us.
They
went to that fast to do what? Attack the devil to tempt.
What
is inside here?
It's
not of ashaming, but to teach us.
When we fasted,
we fasted 40 days to be filled of the Spirit and to overcome the devil. Now you would have gone already when you're filled with the Spirit. As Jesus went there, he had gotten filled of the Spirit.
Mama, take me.
We fasted that we get
the Spirit
again. That we
speak, I want to be a prophet.
And
we wanted to open branches of sin. But they don't fast. He gives us the wills.
First Corinthians 12.
The Spirit gives us His will.
That Usher
would have also called us. What? Is there another? You can come close. Praise Jesus, brethren. We fasted for the days.
Pastor Mulindo wa kulusozi yaliagamba tusabire gwanga lino.
Pastor Mulindo the prayer mountain had told us, let's pray for this nation. Then we fasted for 40 days.
Ngamugenze rumba Satan.
There was a rebellion in the north, and we are interceding for that war in the north, and we are beating the devil to stop causing people to kill themselves in the north. We were not filled. Because the Lord Jesus, when He was baptized, Bible says to grow in wisdom and understanding. The Holy Spirit in its fullness manifested through Him. Praise Jesus. First, discover this fasting. The Spirit is the one who leads it. When you hear the Spirit tell you, let's go, in fasting 40 days day and night, tell Him, I want a sign you had with when you are with Christ. And the question, what are we going to do in that fast? Took Jesus when He was going to be tempted. Are you taking me to be tempted myself? Or to be tempted, tested?
Yes, we have
praise Jesus. Let's repeat this verse in Matthew 4 from verse 1. Matthew 4 from verse
1.
Read well. People took him in the deserts, and the devil was going to tempt him.
Yes,
praise Jesus.
But devil is,
now imagine, if you had gone to seek power there, or another reason, you had gone to strike the devil, or to be given a gift. Yet the Spirit can't take you that issue when He has not made you realize you're going to be tested, to meet the devil one on one. That's why many came out when they have been stricken and others died through the fasting. For something they went into and they never realized it. Those who went in seeing in spirit, you came out no more seeing in spirit. The one who had of the good dreams, you came out
having the good dreams.
Those chasing you, biting you. For you never knew what you had gone into.
The
Spirit to take Christ in this fasting
or
in this testing.
Yes,
praise Jesus. He had already empowered him.
The
Bible says in Acts
1:8.
Let's read and be here.
Acts 1:8. Na ye muli webwa amani, omoyo mtukufu wali maloku jakumwe. Na mwe muna wanga bajulirwa abange.
You've heard clear.
Nti omoyo mtukufu wabazi ya ginoku wa amani.
When the Spirit comes and empowers you.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Katakito gama. Omoyo yantu temo
kusiri. The Spirit me in the fasting.
No, ye amani.
And I seek that, I seek power there.
Wanga tu mwe mwenye ya ginoku wa amani.
The Holy Spirit himself is to
come. Atari wa muna awi.
And is together with you.
Yesu ye bazibu.
Praise Jesus.
Kubanga butongera ku bujjuvu bw'omwoyo
mutukufu. When you speak of fullness of the Holy Spirit.
Abeeramu emyoyo musanvu.
In him is seven spirits.
Nga ejiri mu Isaya 10.
Like the ones in Isaiah 11. From
verse 1
and 2. But on him is also the spirit of power.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So, okusiba okwenaku makumi ya nebisa na nechiro.
Fasting of 40 days, day and night.
Kukulemiramu moyo mutukufu.
It is led by the Holy Spirit. And know that you're going to be tempted or tested.
Kuruma sitani kusabu.
The devil.
Oba musabo,
whether in the shrine,
Obamba Illuminati,
whether in the
Illuminati,
or under the ocean, enter you, not question where you slept. You may sleep in a shrine.
And
you're contending with demons in scriptures through the night. Those who
are
in the first, we always ask where they sleep.
They
beat me the entire night.
It
takes you to the territories of the devils.
Yes, you must
raise Jesus. You have the Holy Spirit and has empowered you. Imagine you're going without him.
Even
his mark you have it not.
He's
going to attack the devil. To tempt, test you. That's why you see women and they are naked. They dream and they are naked. They want to rape you.
That's why
dreams are in wealth. And the Bible is there. Even God. What can I take of the tomb? And you
pass through.
You too, you know that.
You just think on a new bed.
You may find a good house.
No, and you
preach the gospel and a good house. What
shall I tell
you? You went to attack things you never realized knew.
You came
out when they had beaten you and overcome you.
For you went,
when the Spirit had not taken you, neither empowered you.
Mm-hmm.
Let's move on. Matthew 4. Matthew 4:1.
Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mudungu okemebwa sitaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40, emisana n'ekiro. Enjala n'eryoka emuluma.
Owulidde akabonero akasookerwako.
Have you heard the first sign?
Bwe yamala okusiiba.
After he fasted. 40 days, day and night.
Bwe yamala okugwako.
When they finished.
Enjala n'eryoka emuluma.
He felt hungry.
Even
if you look, read in Luke,
it will
tell the same thing. Luke 4:1.
Yes,
praise
Jesus.
After 40 days, day and night, he felt hungry. Who entered in that fast and never felt hungry until he finished the fast? You know, born again, sometimes we falsely accuse God. The Spirit told me, I go in the fast. And he claimed Jesus too was in the desert. Now, me too have gone in the desert.
And
we begin falsehood right there. We are with you in the same place. You are not in Sahara Desert.
Never
Karahari Desert.
And you tell
us you're born and you're in the desert.
The
first thing to overcome you is flying. To lie as you are in the desert, yet you are before us. You
know,
others say I'm in the desert of faith. The desert which is spiritual. I don't know how it appears. Jesus was in a physical desert.
You know,
Israel has a desert around it.
If
you want, go read Joshua 1,
verse 3-5.
The borders of Israel have a desert. That desert is what he was into. First, he had been taken by the Holy Spirit there. Now, you, I don't know what takes you in that, your fasting. Praise Jesus, brethren. They used to tell us as we fasted. The desert, it means sickness. The desert of poverty. The desert of failure. And they made us fast. You fasted in the desert of poverty. That desert means problems which have stricken you. Now Jesus too had problems which had stricken him. That's the ignorance we moved in. Let's move on. Matthew 4:3.
Omukemi najja n'amugamba nti, obanga oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke mmere.
Yes, he was
raised Jesus.
Yakubulira ekintu kimu.
I want to tell you one thing.
Singa Yesu yali tamaze okujjuzibwa ekigambo n'omwoyo mutukufu.
Jesus had not been filled by with the word of the Spirit. And the words of the Father in him.
Yayitasobola wangula ye.
He would not able to win the devil there.
Kwangu kusoka okusiba kuno mwoyo mutukufu akutwala mu.
In this first the Spirit takes you in it.
Ngomaze okujjuzibwa bulungi ebyawandiikibwa.
Filled well with scriptures.
Yeah,
you're going to find the devil and meet him with the Bible. And he knows it. He is twisted it knowingly. Have you understood well? The devil was quoting scriptures here. When he was fasting, they gave them twisted scriptures. And they came out claim God gave me scriptures. I was in a fast and told me, read even here.
And
things are not clear. And the devil explained to you what he wanted.
People,
in those fasting, every day they were given scriptures.
Yes, he was
raised Jesus.
The
problem which happened on this world. People, we never accepted the Holy Spirit.
We
revealed our scriptures to fill them in us.
But
in Proverbs 1:23, the Father speaks like this. How the Holy Spirit can fill the scriptures. If he's going to take you in that fasting.
Proverbs 1:23.
When the Spirit comes in your life, he can beat you at the same time writing scriptures in you if you accept the rebuke of God.
In 2 Corinthians 3,
the Holy Spirit writes holy scriptures in a human being, in their mind, in your heart.
He
takes you in this battle for the days, day and night, and to be tempted by the devil, and you're filled with scriptures, able to contend with the devil, and you come up with victory. But most fell within a fasting, for they took themselves there. When they
reached
there, Holy Spirit, come and help me. As they're there, the spirit of the devil as a light. And it tells them,
I am
the Lord your God. First carry that stone.
That's
the devil. Go throw him off.
And
you were there.
No,
and you got a stone.
No,
you run with that big stone on your head. And you're going to throw the devil off. Times he told you, get a big farm. Don't get a big cane. You see that tree? That is the devil. Beat him. In the fasting, you began to get mad. Where you've gone?
Where to take you?
Taking yourself there?
If
you
have
gone in, you're going to be tempted by the devil. You're so hungry, you've even gotten mad.
When
we didn't get explained of scriptures before, those stones were there, but we were just battling in it. I had another enter the first duty you enter it. They came out with power. The power they came out with is not good power. The power Bible speaks of it. According to Jeremiah 23, verse 9 and 10, the prophets and the priests are corrupted. They are way. It's not good.
But they put
power the way they move through is wrong. And ends up saying, even their power is not good. These people came out with power. In the first thing, but that power itches and it's moving and feeling like caterpillars walking your body. Caterpillars, you know, the Holy Spirit is moving in you. That power is not good power.
Because attack
the devil captures them, kills them what he wants.
They
tell the spirit is moving.
Spirit
is like this. You make it. What is wrong with him? Let me tell you of one thing. That first thing, don't dare go in it.
When
you have to prove the Spirit is the one taking you in it.
And when
you get to feel hungry, run out of the fasting. I didn't see that. Jesus spent 40 days day and night.
And
he did feel hungry. He finished after. The days first finished, he felt
hungry.
I have begun one day fasting. I'm feeling hungry.
Yes, he was
praised Jesus. You know, the Holy Spirit says,
yes, he was
praised Jesus. That sustained with the spirit of liberty, and restore the joy of my salvation. You go in that fasting and the Holy Spirit is tormenting you. It's not a power you that power to get from the hunger.
Yes, he was
raised Jesus. But remember, in Isaiah 57, the Father said, what concerns his children, let us inquire from him. And what concerns his children, let us inquire from him. And on his works, let us command him. Now you are a child of God. Inquire from him.
This thing
the Holy Spirit told me off.
I
finished the first day, I'm feeling hungry. I'm not well. Okay, let me bear the second day and see.
The second day
you begin to see mist. You can't see clear. So let me try the third day I test again.
By the witness,
for the witness of prayer, you may be testing me.
And see
I have faith that you're going to satisfy me.
This
is the third day passing.
And
you are hungry. Run out of the fasting.
You know,
if the devil attacked me, you, it's not God who took you there. We have the first thing called free will. There you feel hungry immediately.
Free will
is on 3 days, 7 and 21 days.
Yes, we have
praise Jesus.
And
you enter in knowing it's you who has told yourself go there. That we are meant to sit on Sunday. Second Peter, chapter 1, verse 20.
Second
Peter, chapter 1, verse 20.
Nga mumaze okutegeera kino nti buli kigambo ky'abannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka. Kubanga siwali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu. Naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakulembeddwa Omwoyo Omutukuvu.
Omwoyo Omutukuvu bwakulemberamu,
wabeerawo ebyawandiikibwa nga bijjudde mu ggwe
bulungi.
Era mu kusiiba Yesu kwe
yagenda
okwenda ku
40
yali ng'akulembeddwamu Omwoyo Omutukuvu ng'ajjuziddwa
ebyawandiikibwa
ng'agenze okukemebwa
Satani.
Era waali olutalo lwa byawandiikibwa. Yesu
yebazibwa.
Kyova olaba nga Bayibuli ekugamba
olina
okuba nga weetegese ojjuziddwa ebyawandiikibwa olwa buli mulungi.
Mu Peetero
ekyokubiri essuula ya kusatu.
Peter ekyokubiri essuula eyokusatu
olunya lw'14 pa 17
olunya lw'14.
Peter chapter 3 from verse 14.
Kale abaagalwa, kubanga musuubira ebyo mufube
ebifaanana bitya. Naye okunya olw'13
batebyerirand.
Petero ekyokubiri essuula yakusatu olunya
lw'13.
Naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya. Timoseewo ekyokubiri essuula yakusatu okuva ku nnyo lw'13. Naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi nga balimba era nga balimbibwa.
Abantu abaki?
The evil people.
Nga babi.
And they are evil.
Nga beetuminkiriza.
They claim to set themselves in things.
Ng'oli bw'akeera ku makya.
Like someone wakes up.
Omwoyo angambye.
The spirit has told me.
Ngende mu ennaku
mabi. And I go in the fasting 40 days.
Bw'abeerawo nga yeetuminkiriza mu ye.
Impose themselves into that thing.
Ng'amala awaayiriza Omwoyo Omutukuvu.
And they falsely accuse the Holy Spirit.
Akubulira abantu abeetuminkiriza nga bangi mu mulembe
guno. People who impose themselves over things are many in this generation.
Ate ayinza n'okuganza gwe mulaba nina amafuta
g'okusiiba.
Kati oba ggo
gawandiikibwawo.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Naye babeera beetuminkiriza.
But they impose themselves into things.
Wabeerawo emyoyo egimutawaanya.
There are spirits which trouble them.
Ayinza osiibaana.
They may fast 40 days.
N'azimalako.
And they finish them.
N'agamba.
And they say.
Kandyeyo wiki
bbiri. Let me eat 2 weeks.
Naye yeyongerayo mu ndala.
And they move on to another fasting.
Abeerawo nga yeetuminkiriza tuminkiriza.
They are imposing themselves over those fastings.
Timoseewo ekyokubiri essuula yakusatu olunyiriri lwa
13.
Era nga balimba baliyitirira mu bubi nga balimba era nga balimbibwa.
Ekisooka
the first thing
babeera n'okulimba.
They have lying.
Kati nawe osobola okujja enkya n'omulimba nga naye abikkiriza.
You can come and like them and they accept it.
Kubanga ayinza okulimba Mukama yangambye nyingire mu kusiiba.
God told me ahead in the fasting.
Ne musiiba ne musiiba.
You fast and you fast.
Ate nawe n'ofuna ebibyo.
You do get your own.
Ojja n'omugamba yagambye.
And you come tell me said.
Bwongereyo abiri.
Let's add more 20 days.
Amen.
Amen.
Mukama akyogedde nga mweyongerayo.
You proceed on.
Bobe
they are deceiving and they too are being deceived.
Kati mubeerawo nga mwenna temulina
magezi. All they are having no wisdom, all of you.
Nga mwerimba limba mwenna mwenna.
And you deceive each other.
Ate nga mukkiriza.
And you accept yes.
Weewaawo.
Amen.
Tukwate essaali eyawa.
Let's hold the joint.
Mukama ali wamunafu.
Lord is with us.
Mukama nga bw'oyogedde. Tugenda kuyingira mu olwaleero. N'amaanyi. N'obuyinza. Weewaawo.
Yes. Amen.
Mubeereyo nga mujjudde eddalu.
Deal with madness.
Ate bw'obasiŋŋaana.
When you find them.
Babeera bajjudde empisa ezitategeerekeka.
They have funny characters.
Era omutuukako gwe ne bakola.
And they look at you as if you are.
tulinda mu ddungu kati mwera banno obulokozi kibwe
mulimuemuyingira
na mu ddungu
babeera
balina empisa
yiseeri
nga balowooza buli muntu afaanana
ngabo
mubutategeera
bwabwe
ate bawulira obujja nga
tobafaanana
babeera basiwufu naawe oba olina
kuba
era we wetwaze waabwe
tukotulira
sadi
look good
muri barokole
you what kind of born again
is that inako banga
a born again should appear like you
no ruto ruwa
your stomach is for what
babe bari name is elisa is not
funny characters
mukubanga ya siba sikaza
mbirizi they fasted they have remained without any ribs
now I got over any mood
you too they want you to appear like that
ngayagara okumara wesanyo eri
obulokozi they want to take away the joy of your salvation
obulabara ekadisa yise mbiru
church has passed in things let's finish
emisewe chokubiri sat
second team of the three
timsewe chokubiri esula ya kusatonyerwa 14 naye gwe beeranga mu ebyo bewayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali
tumanyi yesu ye
yatuyigiriza
tumanyi bwe yasiiba era ennaku zino bwe yazigenda mukyali
kitya
kati twagala kunywerera mu ekyo kyennyini yesu
kyeyali
kubanga ye mulagirizi
waffe
bwabanga ye
mulagiriyatulagirira
tukolenga bwe yakola
tuvula
batubatizanga bwe
bamubatiza
n'okusiiba twagala kusiibanga bwe
yasiiba
bwe tugenda mwana tulina kutuluma kubanga naye teyakola
ki
teyamuluma
oyo
kyekyokulabirako
ekiru
amara kuzivaamu enjaga
n'etandika
omukemi n'atandikawo ebigambo
katumaleyo
temiseewo
timiseewo ekyokubiri essula ya kusatu olunyi lwa 15 era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu kristo yesu buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa katonda era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi
yagenda oyingira omuntukuvu agenda omutwala mu kusiiba
kuno
ne mukemebwa ng'amaze okumujjuza amaanyi mu
kigambo
era baali eyo nga bawakana ne
sitaani
ngaako alongoosa
kubanga
bayibuli egamba
ebyawandiikibwa
birina okulungamya kwa
katonda
biyina wano katonda wali
katonda era
osobola bikozesa okulungamya okulongoosa
kati
baasisinkana ne lusifa
n'aleeta
ebyawandiikibwa nga biri kifuula
ne
yesu n'abirongoosa kakati sisuubira nti gwe mu biro biri ebiyise oba nina ekyokulongoosa nga sitaani
yakikuwadde
olaba yakulaga ekkanisa ennene
eyendabirwamu
n'akuwa
nekemeya
n'ogisoma
ne
batema emiti ne bazimba yeekaalu ya
mukamaojja
n'otugamba
nabadde
mukolesebwa mu kusiiba
newajja
okolesebwamukama n'andaga ekkanisa eyendabirwamu nampeerako
n'ekyawandiika
nekemeya mugende muteme
emiti
musabe bakabaka
amatafaali
muzimbe ennyumba
ekkanisa
kati yakyukamu kuba yazimbayo
yennakueri
muffe ekitegeeza sitaani ayinza okuwa ekyandikibwanamwe ekiri naye nga tekiri mu biro
byakyo
obanga akinyodde obanga atoddemu n'ayongeramu okwonna kubayita okukemebwa kuli
kasiti
nammwe kwemwayingirangamu ennaku
40
tuvula abasumba bangi webateeka ku
matv
yakubaddemu ennaku
40
abatafudde bavuddeyo nga
bawambiddwaate
ebintu ebyo byatandika abasumba abalimu ku magezi bagenda baguwamu
amagezi
abaali bakyalinamu ku
kigambo
ne batandika gaaga
amaanikitwaleebyawandikwa
byona ne batandika obinyola
baasookanga
kuyingira mu kusiba
okwo
nga tebajuziddwa
mwoyoso
nga tebalina byawandikwa
mu
baavangayo nga
babakubye
mbafe kale abadde emyaka mukaaga egiisa abadde
abuulira ekigambo
niye oba kati yabijjewa
umbe
yasiŋŋaanya eri mu nsi y'omwoyo
tebamukoze
itaani yamunyodde amagezi gonna
galikifuulanyanyola
ebyandikwa byonna
muye
katuddeyo mu matayo essuula
y'okuna
olaba olutalo
And you see the battle.
Oluli wakati
webyawandikibwa between scriptures.
Sitaani akutte Bible atunulamu.
Devil holds this Bible, is looking in it.
Anyola nyola.
He's twisting things in it.
Atunulamu n'ayongera.
He's subtracting adds in them.
Yesu ajirina mbutufu
bwayo. Jesus has it in its rightful names. Scripture by scripture.
Matayo esule yokuna olunyiri olwokusatu.
Matthew 4, verse 3.
Omukemi n'ajja n'amugamba nti obanga oli mwana wa Katonda
ekyo yali akisomye
yakisoma
mu Zabbuli 2
natusomeyo owulire
kitaani yajjayo Zabbuli
n'agisoman'agamba
wagamba otya
Zabbuli essula yakubiri oluyi lwa musanvu ekiragiro ndikibuulira mukama yaŋŋamba nti ggwe oli mwana wange leero
nkuzaddeoba
You said God has begotten you, and He told you your son. And I had him look. You know they had not written this before. But the devil was there. Gabriel told Mary, "What is to come in your womb is the Son of the Most High." And if the Son of God,
and
stones into food. Now imagine. And it's you they have met. They tell you, as it's written in John chapter
1,
verses 10, all who believed him, he gave them rights to become children of God. Use that authority, turn this stone into food. What do you do on that? You can
not.
Weerabira buli kintu kiriko ebiro nebiseerakubanga
mubulizi ye tugamba
satukintu
kiriko ebiro
nebiseere
kakati gwiruuza abantu bangi bafunye
ebyandikibwa
naye ngaabibawasebo ye
sitaani
ng'abinyodde abitoddemu
n'ayongeraobanga
abirese mu biseera
ebikyamu
Yesu
Praise Jesus.
You know, there
are those who told us, I dreamed a dream.
You know,
I have my brethren.
He had
married
a woman. But
brother died when the woman has not given birth
to him.
But I dreamed a dream.
And
God gave me scripture.
And it says
that you marry the wife of your brother and you give birth on his behalf.
ekyandikwa kitufu mu ekiri mu
bayibuli
naye tekikola mu biro bino
doesn't apply these days
yes we will
praise Jesus
tekikola mu
ki doesn't apply
kubanga ekyo kyali kiragiro mu baana ba isirayiri
naye
olw'obwenzi mukama yasalako ebyo
byonna of immorality God cut off all those
era mu lugendo yatandika okubawa ebiragiro
and began to give them commands in the journey
yes we have
praise Jesus
nga bava Misiri
and he came from Egypt to enter Canaan. Don't marry your relatives. Initially, they didn't have those commands.
Yes,
praise Jesus. Fasting threw down many people. Even the one who tried one day to begin. I'm going to fast 5 days. You began one. You attacked me. Why are you running from my fasting? One day you run from there, he seeks for you.
Again.
If you have to overcome him through scriptures. There was no firing the devil here.
Go,
you can do nothing.
The devil
can do nothing.
You
can't handle the man is filled.
Matayo esule yokuna olinyi tulikulwa kuna.
Matthew 4 verse 4.
Naye n'addamu n'agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda.
Owulidde?
Have you heard?
Ekyo kyawandiikibwa.
That is written. Deuteronomy 8 4.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Iwandiiko jya Jesus.
You write it
down. Munana onyolokona omutabirawo naki oyongereko ne Amos wandike ekyamateeka munana onyolokona omuntu tabirawo naki
man does not live with food alone
naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka
every word from the mouth of God
oteeko ne Amos 8:12
zino
zonna Yesu yali azirinawo
all these Jesus had them on the side. There will be famine and fasting,
but
of eating neither drinking, but of hearing the word of God.
And
even in John he told them,
they
asked him, Lord, you have not eaten yet. Where have you eaten? He told them, my food is to do the will of my Father. They had brought food from the market. Jesus had gotten filled with scriptures. Ask yourself when you went in that fasting, how many scriptures did you have?
When
you reached there, you could not read even the Bible. You look as if someone who doesn't understand. And you are hungry.
Yes.
And you're evil.
I fasted,
empower me.
Kati obo kyali awo nga webakiriza bakiriza
sora mu musoto munene
sawa
big stick
kada fire wabira ngoli mukosibo
you are in the fasting always
obo zibiriza boti sora mu musoto munene
big stick
nga kugamba gwe wanombi wende
you are tami the devil
no wali ero ngeno kwagalo somebya ali kwango
try to read scriptures
ototo na
to and this sleep is overpowering you.
When
you stop reading, when you open the Bible, you get to sleep. Some people ask, did the apostle enter that fasting? No.
Me,
I went on the mountain, I met people. In the spiritual realm, in the
picture.
But the devil is sat on the side of them. These fallen angels. Another attacked the devil, but the devil.
And the devil
told me, you see what's on my children? But they know they are going to do what? Every evil powers.
Do not use the power.
At least they feed you spirits of doing evil works.
Okay,
you get from there.
Overpowering
immorality, and you feel it's overpowering you now. Power I saw is in one part.
It's
private and not troubling me. which faced many problems, and many are still in them for lack in revelation.
Yes, he
was praised, Jesus. Those on the mountain are always sitting for men and for women, and owners of leadership. Fasting filled with power which are not right and clear. There are those who
fast
and display they get a service. And you wonder the brother where he's gotten power. And he's covered, he fasted, he got power. And he said, let me go get more. And he makes life in that way and lifestyle. You find brothers and the pastors, and they no more have cheeks on themselves, and they're all flat like that. They have for power, they don't know how it comes. As they discover they're on Lucifer, and they can no more get out. What happens? They commit, open, and they ask sacrifice from them.
Pastor
is changing. He begins to put a seat of Jesus. That the seat of Jesus is right on the side. Jesus, sit here, yet all people want him in the entire world. At least we'd have seen his angel to be here. But the pastor put aside the seat of Jesus.
Yes,
and if you dare sit in it, Jesus can beat you. Get to heaven, he said, we're going to inherit together the throne and sit with him to reign. Who have their false Jesus in
Jesus.
His seat is there if you dare sit in it.
They
began little. In these houses, they have their rooms they have reserved for Jesus. And they sit in Jesus in there. And the visitor sits and they say, don't sit there. What comes you right on?
For Jesus only.
Eno ya Yesu yeka. Microphone. Praise Jesus, brethren. Those things Pastor told us
He's
telling us if you build your house, if you put a storied house, put an entire floor where you meet Jesus and it's for him. Now that is his role. If you can't build a flat house, build your normal house, get a room, buy white clothing, put them in, demarcate them. That's the room you enter in to go to meet Jesus. Let me tell you, make people's price. Because the Lord Jesus,
mu
Uganda wano. Yes, he was.
Praise Jesus.
Okay,
you know, people began to be wizards gradually. When Jesus was in the Holy Spirit,
he said in
Acts 17, from verse 19 to 25, he doesn't reside in buildings built by human hands, things which are like shrines. And he told us in Matthew 23, if you are in the room, don't accept.
Now,
I don't know these demons. You know, you began the things of the Muslims little, and you reserve a room for your God.
omuzikiti gubeera n'akasenge
has a reserved room in there.
Ati Allah abeere.
Now Allah is in there.
Twogera ku misambwa.
We speak of demonic spirits.
Owandika mukono.
Are you raising a hand?
Yesu ebazibwe.
Praise Jesus.
Nze nalina mukwano gwange.
I had a friend of mine.
Naye okusiiwa okwo kwali kwamwonoonera.
But that person had totally corrupted him.
Namubuuzanga lwaki obeeranga osiiba buli kaseera.
I used to ask him why do you fast all the time.
Nagamba nti obulamu bwe ye butambulira mu kusiiba.
He told me that his life moves within fasting.
Era bingi by'oyogedde awo byonna byamubangako.
He spoke many things of where he happened on him.
Ne munju ye lumu nayingiramu.
Even when I entered his house.
Naye waliwo entebe kwe nali ntuula.
But the seat I was sitting.
He told me don't sit on
that
seat.
That seat is for Jesus. Now what happened? People would give him money or eating, for he wasn't working. But you can go and find and he threw them in the rubbish pit. And you asked him why did you throw the eating? My spiritual world blinded. Many things happened on him, he fell even mad. Through the fasting. And what happened? If you are neighboring him,
smell
like cow dung. This entire smelling. When we are in the choir, we used to sing, but I would shift from where he is and I stand far from him. Close to him, you feel his intestine smelling. People have seen problems and troubles. Yet no one gives light of understanding. That
he
would have understood and gotten healed. See, how salvation becomes a burden. Yet salvation, the Lord called us who are weary and burdened. That he gives us rest of our spirits. Praise the Lord Jesus. That twisting goes far. There is a synagogue.
Balina jibaita Elisha's cave.
They have what they call Elisha's cave.
Kukunganiro liyavu.
On their temple.
Bateka yempuku.
They put a cave in it.
Gavi kwa secha wa ndikiwa chide chiri mbaseka waka.
They hold an inscription in the kings.
Elisha wa yachari liyo mukazo liye yalitazara.
Where Elisha visited the woman who never gave birth.
Mbuneva mzimbira ke nyumba.
And they built a house for him on
Elisha agende yunasaba.
And Elisha went there to pray always.
Mbwevya magiru nebiyo kabi kolewa.
Miracles happened after.
Elisha mtuwe chechovu se.
And that thing of the rooms.
Waliwo ne film ya zanyibwa.
There's a film they acted.
Mbwajita war room.
They call it the war room.
Elisha film weyo mojitunuli.
And when you look at that film.
Story mpampu muna yomu kazi ya ina kasenge jaya ingira nasaba.
The woman had the room she enters to pray.
Gafuna amani na
azubasta. She gets power to chase the devil.
Ilanga vigiliza nono mchalo.
Told it to the another.
So if you were saying him,
the things of rooms,
it you see that Dalama Gizigava
have changed much the minds of people. But we thank God for light.
Amen. Yes, you was.
Praise Jesus. Maybe to correct you on the word of trying to attach themselves to Elisha and Moses. To correct church in the entire world. Some people go on mountains saying Moses fasted himself 40 days. Others go in those rooms or in those caves. And they say Elisha, God made him here. But the mistake moved not to be done by them. Elijah and Moses, the Lord appeared to them on the mountain and they spoke over those issues and they counseled them. If you read Matthew 17, let's read Matthew 17. Matthew 17 from verse 1.
Ennaku omukaaga bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Petero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa ku lusozi oluwanvu bokka. N'afuusibwa mu maaso gaabwe, amaaso ne gamasaamasa ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. Laba, Musa ne Eriya ne babalabikira nga boogera naye.
Baayogera biki?
What did they speak together? Moses and Elijah appeared, and they spoke with Jesus. And what they spoke of, he told it to the apostles. They said, let's build a small tent. One for Moses, one for Elijah, and one for Jesus. He told them, don't do that. Let's read and finish it.
Matayo sura ya 17 olunyo olwokuna.
Matthew 17 verse 4.
Petero n'addamu n'agamba Yesu nti mukama wange, kirungi fe okubeera wano bw'ono oyagala, n'azimba wano ensiisira ssatu. Emu yiyo, endala ya Musa, endala ya Eliya.
Eya Musa bali baagala gizimba ku lusozi.
They wanted to build the one of Elijah on the mountain.
Eya Elijah basime
mpuku wansi. And one of Elijah, they build a cave down there.
Yeah, Yesu baba andigitandewa.
And the one of Jesus, I don't know where they would have put it.
Basobola okugendangamu.
That they would be able to go in there.
Ebyo bye byaba Yuda Tadeo bino ebiri e Namugongo.
That's what's in Namugongo shrines of Uganda.
You
enter in the room of Jude, that those their saints.
Siva tukufu.
Their matters.
Mpozi matters jitegezaji.
Our Julius.
Our Julius is what I would do.
The witness of unrighteousness.
What do you know? Julius is what I would
do. They are even witnesses of unrighteousness. Those groups, they refused us to build them.
That's why
Jesus, Matthew 24 emphasized it.
If they tell you,
I'm in the room or the desert, don't accept that.
And
he said in John 4, those who say we worship in the mountains, in the Jerusalem in the building, those things have been phased out. I'm no more in the buildings. Want them worship in spirit and
where
two, three will gather now, I will be in their midst. Changing of things. As you see
the
right Christ in his church, we shall see that.
Yes,
praise Jesus. The truth of all things, we shall understand them.
Yes,
praise Jesus. There are changes which will happen in March.
Sunday, we will read
the Gospel of God. We started the end of heaven.
Sunday,
the next Sunday, we started the schemes of the devil.
When
there are people who have lagged behind and they only come on Sunday,
that
God told it to me on Wednesday.
Yes,
praise Jesus.
He
said some of you have lagged behind, and
he
said it's only started the journey of heaven.
You
forget all you studied, the devil can take them away without knowing his schemes. Now we are going to be studying them on Sundays.
One
Sunday, John of heaven, the next Sunday, we start the schemes of the devil. The next journey, and remember, every week, we have 2 days for the schemes and the 2 days for the journey. God said, let's balance it like that.
Yes,
praise Jesus. But because of time, this first thing may be wind it up next week. Matthew 4:5.
Awo Setani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu, n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu. Namugamba nti oba oli mwana wa Katonda.
Ya mutwala naye mukolesebwa.
He took him in his vision.
Akatuyinzobeere mu byokusiba n'ogenda mukolesebwa kwa basitaani.
Maybe the first thing and go in the vision of the devils.
Awo amujja ate mu ddungu. Mukutemya nkwaliisa amututtewa.
He shifted him from the desert in a twink of an eye to the cities. Jerusalem of the world in Israel.
Awali temple ya Solomon.
Where there was the temple of Solomon. He put him up and he gave him a vision. Have you seen the entire world? I am going to give it to you if you serve me.
Those people have seen,
your pastors, your elders have seen all those things.
Someone tell you,
you know where they saw it from? He was in temptations and tests, and they showed it to him. He makes you build the holy city.
niye Holy City ekebeera ku nsi.
Holy City is on this world. The Holy City is in heaven.
Kati sitaani baamugoba muguru nayo lisono ekibuga kye ekitukuvu.
From the heaven, a vision is Holy City.
Kati mugenda kunganya sente nga muzima.
Now you're going to gather
money. Muli mukodisiba kwa sitaani mukodisiba.
You are in the captivity of the devils.
Yes, we are.
Praise Jesus.
Akati mwabakale nyo ndagako mukama obugagga
bwange buli wa. One that God show me my wealth where it is.
Obugagga bwange buli wa.
Where is my wealth?
Ngatonnyonnyodde ensonga gy'ogenda bukozesa.
Explain the reason you're going to use them for.
Eri mu byawandiikwa ebitukuvu.
Which is in the Holy Scriptures.
Ebiteredde obulungi.
Which have been clearly aligned.
Sitaani asobola okulaga amangu awo.
The devil can show you there.
Ubura bangi kumwe mulina ebirooto n'ebimute mugamba babituukirira
ddi
Katonda yeyabibawa.
You wonder when some will come to pass it, the devil gave them to you.
Mulimu abalabanga mu ewake wa Parkinson ewake olina amakama neno Parkinson nyonyizo.
Who dreamt you have a big home and you packed aeroplanes there. You dreamt that.
Uyo oli mu myaka nkaaga.
You are in 60, 70 years, you have not seen that. You are in 60 years. Don't see anything you've ever dreamed. Now you say God deceived you. He didn't deceive you.
You
yourself attacked kingdom of the devil and you did things not right in there. And what happens for you? You went to show you that vision.
N'otagenda mu buziba bw'abasitaani
in the depth of the devils to give them to you.
Kakati ati n'obanga alimu Katonda.
And as if you are on God.
Kakati ati n'otabuuza kwolesebwa kutuufu okuva eri Katonda.
The right vision from God.
Kati n'oddira okwolesebwa kuwafuna okukyamwe eri.
Got the wrong vision got from the devils.
N'okuleeta eno eri Katonda.
And brought it the side of God.
N'okumuteekako.
And you put it upon him.
Ddamu obuuza okwolesebwa okupya okuva eri Katonda.
Ask a new vision from the Lord.
Katusome.
Matayo sura yokuna olunyeero olomukaga.
Matthew 4 verse 6.
Namugamba nti oba oli mwana wa Katonda buuka ogwe wansi kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika be mu mikono gyabwe bali kuwanirira oleme okwesitala ekigere ekyo ku jjinja.
Yamugirayo zabuli ki
Psalms 91 for him.
Okuva ku lunyi olw'omwenda
verse 9.
Ugamba kyawandiise.
It is written.
Akati bojja kunda ku sitaani wasitagababya awandiika.
Give scriptures.
N'abaweereza ba sitaani bwe bati.
Even ministers of the devils are.
Babeeramu n'obwawandiikibwa.
They have some scriptures in them.
Naye nga babunyodde.
But they have twisted them.
Babeeramu omanyi bamanyi okukola overnight.
You know they make overnights.
Abaweereza ba sitaani.
The servants of the devils.
N'abasomeramu Yohana
7. And they teach and read John 3.
Awo Nicodemus.
And Nicodemus.
N'asoba mu kiro.
And he moved in the night.
Manyi babeera ne steps ze bakola.
You know they have steps they make.
Wonabo zegendede ziba mukaga.
When you're careful, most of them are 6 steps.
Ba mukaga masha na
de. 6 ahead in the front, 6 behind.
Nabatambulira ku namba lukaga.
And they move in the number 666.
Abali bazina bigundi ani?
Those who are dancing, what dance is that?
Many big boys, many big. Many dance heaven.
And yes, dance heaven and those things.
Abashumba nabo bazikubaje mwali mukubeje.
The pastors to make those moves you have moved.
Yeah,
and you see move one, two, I will not to finish them for not in those cycles of them.
I want to call them as in our soul.
They moved in the night they fast.
Okay, you don't have steps in Mukaga.
You see, go to Kubara. 6 steps, you will see them.
But it was the
they usually move in those 6 steps.
If they
go to move power, he's moving steps and he sends the powers.
Bayinza okuba isa Yesu emirundi mukaga.
Make you call Jesus 6 times.
Abagambo gwo musango kubale
the 7th time call shout hallelujah.
Ne mugwa mwe
and you all fall down.
Obaba bayinza okuba isa emirundi.
Or they make you call Jesus 3 times.
The number omukaga gwabo gwe emirundi esa tukuveyo.
There are 3 possibilities to come out.
Akati ebyanu kubabeera nabyo.
Now the
answer Nicodemus n'asoma mu kiro.
Smoked in the night.
Nigeria, yes.
And they came to Jesus.
Ati gwe Nicodemus.
Now you are the Nicodemus.
Ozema kiro
kumova night. Tonight in the whole night.
n'amugamba
but he told him,
mukama wange,
my Lord,
teri ayinza kukola bino,
no one can do these things
okuggyawo Katonda ali naye,
except the Lord is with him.
Mulina okimanya,
you have to know
ebyamaanyi ebigonda okukolebwa,
the powerful
bigenda kakasa nga Katonda
ali, going to prove God is here.
The messages zo zibeera matanga,
their messages are confused.
N'amugamba and told him, toyinza kulaba bwakabaka
bwakabakamu
kiro kyaleero emirimu gyo gigenda salibwa
ogwokubiri
naye byaliise
biralaati
kankubulira ekizibu
kyetusinkaebyandika
otutandisa obireetanga we
biri
mu matu g'abantu mubaddemu ebiri ekifuula kati abamu bagamba
oba bibinyodde
oba bali be babinyoola
lwe
lutalo oluliwo
kati battle moving on now
agati
now
sitaani
the devil
yali yasomye zaburi eno
when he had read psalms
n'amugamba kyawandiikibwa
told him it is written
ali kusindikira bamalayika
he will send angels your way
bali kuwanirira
mu lwesitaani they will uphold you lest you hit on on the rocks.
Naye jjukira waggulu yali ekyatukwa kino yakikutte kutte muda n'akyonoona
n'akitaguli
yatoolamu n'ayongeramu
n'akinyolaweddayo
okwosoma mu zaburi
eyagenda
zaburi eyakyenda mu emu olunyo lw'omukaaga olw'olumbe olutambula mu kizikiza newankubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu abantu 10,000 baligwira ku lubirizi lwo era 10,000 ku mukono gwo ogwa ddyo tekuli kusemberera ggwe naye olitunula n'amaaso go oliraba empeera y'ababi kubanga ggwe ayi mukama oli kiddukiro kyange omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo ky'owootuula tewali kabi akalikubaako so tewali kibonyobonyo ekirisemberera weema yo kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna
owulidde ekyeyamugamba yakijja eri mu
byawandiikibwaamugamba
kyawandiikibwa anagambye kuno okusiiba omuntu kuba alina okuba nga
akulembeddemu
naku
40 days day and night
toliatonywa
ate
enjala erina okuba nga
tekuluma
ekirala
olina
okukakasa nga okitegedde bulungi ogenze kulumba sitaani mu
matwale ge
olina okuba nga ojuziddwa bulungi amaanyi ag'omwoyo
mutukuvuokuyita
mu
kigambo
ng'oyambadde ebyokulwanisa byonna
ebyentalo
ebiri mu befeso
mukaaga
kitaba bwe
kiryo
kijja kuba kizibu nnyo ggwe okuwangulayo yesu
yebazibu
setujja kulabako ng'abo erayija
baasibibako
ennaku
40 days day and night
naye mukama yasooka muwa mmere
ng'erimu
amaanyi agasobola okumala ennaku
40 days
n'amugamba ogendere mu maanyi g'emmere
ennaku
40
n'ekiro
asobola okukukolerayo
omumiirwawo
n'agiteekamu ebirungo nga bw'ogiri omala
n'omwaka
emmere yasooka bwete bwe yalinga eri yali kyalimu ku
maanyi lwakuba
ennaku zino bagezaako gikolera
abasirikale
abasirikale bano
abamagye
n'agirya n'amala ennaku
7
kati oli y'omwoyo wa mukama asobola okukolera
n'ey'omwaka bino
emmere gye mulaba emera wano ku
nsi
yagijjamu obulamu katini mulimu otwanyi tutini olya katini ng'enjala
ekuzeemu
osobole okutega n'onoonye mukama
Yes, he was
raised Jesus.
We shall
see that next time. Let's arise on our feet.
We pray
God have mercy on us.
Took
us in the first year, he did take us there. And we ask him
to
fill us power of the Holy Spirit and the scripture. If the devil attacks you,
that
you will have weapons of war, the truth in the feet, the preparation of the gospel of peace, the truth in the waist, the shield of faith.
Yes,
praise Jesus.
Put
the blessed spirit of righteousness
and get
the sword of the word of God,
the helmet of
salvation, the Holy Spirit lead you,
who
came in Acts 2.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Father,
we thank you. We glorify you. We give you the glory and honor.
You told
us to prophet today. You told us in Isaiah chapter 48, verse 17, that it's you, God,
who
teaches us how to prophet.
We
heard your teaching.
The
Holy Spirit has led. Like you promised us when you passed in John chapter 14, verse 26.
That
when the Holy Spirit will come,
he
will remind you of things.
He
will teach you all things.
Thank
you, Holy Spirit,
for
you have taught us
to
prophet like today. You have revealed us
from
the Holy Scripture.
What
is written on you? Proverbs chapter
1,
verses 23.
And
set my rebuke,
pour
my spirit upon you,
when
you understand my word.
Repent
to you today.
Ask
you have mercy.
Ezo kusura kumayinja, ezo kulekawo buliri bwabwe, songa siwe chiri, kubanga agamani, kegatali marunji, weyogerako mu Yeremiya 23 olulyo lw'omwenda paka olw'ekkumi bannabbi ne bakabona bononefu amagenda gaabwe si marungi n'amaanyi gaabwe si marungi naye tusaba omwoyo omutukuvu otuddiremu otusonyiwe weyakkiriza okujja gye tuli ng'ekirabo okutuweebwa nga bwe kyawandiikibwa biko abatume esula ey'okubiri 38 paka na 5 mukkirize mwenenye munaaweebwa ekirabo ye mwoyo omutukuvu era biko abatume 8 nti ye bw'alijja alibo w'amaanyi soba omwoyo omutukuvu twawulira biko abatume esula ey'omunaana twagambibwa nti Simooni yayagala okugula amaanyi agago ag'omwoyo omutukuvu ne bamugamba oli musa gwa kibi era ojjudde obutali butuukirivu tolina na mugabo maanyi ago soba omwoyo omutukuvu twasooka okulowooza tunawa saddaaka okutapinga ku maanyi go okugafuna naye olwaleero otusonyiwe kubanga tukitegedde oli kirabo ekituweebwa oli musumba atukulemberamu okutuwa amaanyi kituukirire ekiri matayo 10 mbawadde obuyinza okudayimooni ku ndwadde era n'otugamba matayo 10 onyola omusanu lw'omunaana nti kaakano mugende nga muwulira enjiri obwakabaka mugobe emizimu muwonye endwadde muwereddwa buwa nammwe muwe buwa saba omwoyo omutukuvu tuddamu okwaniriza ojja eri obulamu bwaffe ng'ekirabo otuwa amaanyi agatali gaakugula tetutasimbiseko bantu ku layini okufuna ebyamagero naye nga baweebwa buwa nga bwolaboze gye tuli awatali saddaaka awatali kiweebwayo mukama omwoyo omutukuvu nga gwatukulembeddemu ngoze gye tuli nga siwa kusiiba kwaffe siwa saddaaka zonna siwa biweebwayo naye olw'ekisa olw'okutwagala tukwaniriza omwoyo omutukuvu twaniriza ekisa kyo omwoyo w'amazima oddemu nga bwe wali bikwabatume nga bwewaka bikwabatume esula ey'okubiri okomewo mu kanisa okutuwa amaanyi amatukuvu amaanyi ag'ekisa bayibuli yekwogerako mu zabuli ey'52 otuddize essanyu erifulokozi otunyweze n'omwoyo w'eddembe ayo omwoyo w'eddembe tukwaniriza kubanga bw'otuuka mu ffe mukama waffe aba waali yesu bayibuli yekwogerako mu bakolisi ekyokubiri esula eyo ey'okusatu onyola 15 paka 17 ti mukama waffe gwe mwoyo era oba omwoyo gwa mukama waffe gwewabeddembe tukwaniriza omwoyo w'amazima okutukulemberamu ng'abaana ba katonda tukutegedde ng'oli kirabo ekituweebwa oluvannyuma lw'okwenenya era naffe tukwaniriza era bw'ojja olabise amaanyi amatukuvu agakitaffe omuyize w'ebintu byonna agatonda eggulu n'ensi agakola n'abatume ne bannabbi tukwaniriza wamu n'ekibiye kya bamalayika abatukuvu okukola wamu naffe tukkiriza okuweebwa ekyo mulinnyira mukama waffe yesu amen.